Wakunitaga kipara wana man
JM.
Au wengine wanapenda kunita kipara jaiba. Wote kwa pamoja mnasema
awe.
We meneja Sandra, sambamba na tajili Clown Vevo. Usalimia uyo, director kako, kako, kakoso.
Umejivanga. Umejivanga.
Mwenzenu mwaka huu, nataka ni ate umbea.
Umejivanga.
Mwenzenu mwaka huu, nataka ni ate umbea.
Umejivanga.
Kama kijana nyoka kaenda Kongo kufanya show, na wenzake tisa kaenda Kongo kufanya show, na mimi kipara nataka nkafanye show. Na je nikienda nibebe wambia wangapi?
Umejivanga.
Clown Vevo kanunu aleti, na mimi skubali nataka nunu wendege.
Umejivanga.
Uyo kicheche kanuka kwa baba Asma, nikipata hela nataka ni muoe Zuchu, alafu Diamond kuja kwangu marufuku.
Umejipanga.
Mwenzenu mwaka huu nataka ni ate umbea.
Umejipanga.
Mwenzenu mwaka huu nataka ni ate umbea.
Umejipanga.
Ila Harmonize,
we tajiri ya tenasiba na nkusu.
Umejivanga.
So michongo yangu jamani nimeacha ya.
Umejivanga.
We mambo ya umbea jamani sitaki tena.
Umejivanga.
So michongo yangu jamani nishaacha ya. We mambo ya umbea jamani sitaki tena. Nishaachaga, nishaachaga. So michongo yangu tena nishaachaga, nishaachaga, nishaachaga. Sio michongo yangu tena nishachaga.
Mambo ya association, generation, congratulation, fashion, B2Y fashion, Ashley production, association, fashion. We producer Miss Kamanda, wakamandishe sasa. Just do it, mambo ya fashion, Ash. I'm sorry. Mama kiss naked boy, kiss naked boy, cheza kiss naked boy, kiss naked boy,
cheza kama dance, cheza kama dance.
Cheza kama kakoso, cheza kama kakoso.
Cheza kama santa, cheza kama santa.
Cheza kama kimu, cheza kama sala. Cheza kama seki,
cheza kama mwaga tobe. Cheza, cheza, cheza kama chibu. Cheza, cheza, cheza kama mbwela. Cheza, cheza, cheza kama zumba. Cheza, cheza, tikisa tena dada. Mama tikisa tena, tikisa, tikisa tena dada. Kaka tikisa tena, tikisa, tikisa tena mama.
Kwanza shinshoshi dada, shinshoshi tena, shinshoshi mama, shinshoshi tena.
We nyumba makutiza zibali na umeme. We kama unabisha panda boti ukayone. We nyumba makutiza zibali na umeme. We kama unabisha panda boti ukayone.
Where are you, Kindolo?